MC design kama nimezaliwa now from kipindi Josi Josi mwandisho mitambao kivyao wapwete kao sababu ya promo zao shit kwao HRs mina wapa mishangao braza duke ananambia wea mwanapa tujikaze kwa msuri kazine shima yetu tuitangaze game tough so fake ya kikimbia usimkataze zangu kukesha usizani sijui majira dira zangu ziko wima haswe shima no kuwira hata kwa kulima mpango kumeki ngawira sure na somwa kwa mchezo watu wanapenda dezo ideas zangu zinasambaa kama moshi wa chetezo nyota ni ya ushindi kwa ni mchizi na vigezo hawamini tuna point kisa tumevaa mregezo harakati kila joint mandishi ndo vielelezo kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu yo sometimes pen na karatasi mezani sometimes na save draft kwa mafomu kiganjani mwana naandika verse soto some skills kitani wewe unakuja less me I do you to season jani shia nje video ndani computer si shindi matuta kitani ukinikuta sina toes eta nukta game haijanilipa kama rabu na mafuta na simple ndo mpango utu sio mavazi suti bukta watoto na buruta machozi wanajifuta wafanane na flani wanajifunza kuvuta saka mrudie Mungu sina muda kukusuta na hizo ahadi mrizo ahidi mbona naona mnazifuta snitcha jifichi kama kishungi gizani vipi mnazidisi mbichi ili mbivu wazivishe nani hizi rhyme ni tutorial jumbe kana forion rumba bado kali siwezi pretend party zone shit
kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu
sikiza hata na jai zivoko mina kandamiza kwa sanami na upao sizani na igiza yeah. Sizubai kungoja miujiza mina hustle 24 mchana na giza sure life ina smell kama visa bitozi bora kuhustle yo josi na sisitiza matatizo yanazidi foleni anetiza mgao josi bastena sistema vyo radio mbao elime shule na mta kichocheo cha tamaa cash denti soma usije bebo kwa chapa usione kwanje nimekaa kichwa nimejaa misele mchizi kutusua sio lazima niende mbele siachi kuipigia kelele injaya huku mtani god zidisha pumzi brain imejaa ramani I know I can't be perfect just make me good enough kitaf mashabiki zidishie kasi yafu what's up
kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu kitani ndo nyumbani kwangu kwangu wanaharakati ndo watu wangu wangu hip hop ndo mikato yangu kiniona sina bali niko na ramani zangu.